gukunda si ko gukundwa amajoro yose ndaza nicaye gusa si ikibazo cyawe nagukunze utabinsabye urukundo ni nk'uruzi rutemba rukujyana aho rwishakiye nuza ndenganye mora nibaza ko wenda rimwe tuzahuza umutima wawe ugatera usanga uwanjye ufite umwihariko n'indamuka nguhebye sinibaza ko hari undi nzakunda nkawe gusa ndabyumva gukunda siko gukundwa kuguta nkunda ntugire ngo nabifashe nabi ndabyumva kuguta nkunda ntugire ngo nabifashe nabi gukunda siko gukundwa ndabyumva ndakumva n'ugutanyumva erega nakutangize nakutangenje aho umutima wanze nabuhatiriza gusa sinakwanga sinahindutse kagaseke karacyapfundikiye kuko mpora nibaza ko wenda rimwe tuzahuza umutima wawe ugatera usanga uwanjye ufite umwihariko n'indamuka nguhebye sinibaza ko hari undi nzakunda nkawe gusa ndabyumva gukunda siko gukundwa kutankunda ntugire ngo nabifashe nabi ndabyumva kutankunda ntugire ngo nabifashe nabi gukunda siko gukundwa ndabyumva ndakumva ntugutanyumva.